jazz music, baby.
Kuna mshukuru Mungu nkiwa na pray, nkiwa na pray. You see pesa zinavyo flow every day, every day. Kila sema mafanikio na yona on my way, and I do what I say, yeah. And we go, yeah. By the way, mm-hmm. Na kila siku imetatu na sini, na pige mesabu nimepata nini. Kama si mchongo na upige chini, ake nani weza mini, na sisa meimara sabini. No, kiona nimeka kiloki, yuwe na mesabu. Na ukitaka fata njia zangu, sinitapata sabu. Squeezy jini na watoto wangi paka neto babu. Lafu uye unilete mapenzi spambo ye yabu. Tapata na tabu, jwe ni kista rabu. Squeezy nenda kama mbongo, mixa mwa rabu. Mana na mlaga samaki, nfwaga nchi kafu. Close
the box, Mr. Christmas, Baba Jehovah. Namlani shetwani odubilai bila woga. Na izo biashara tuko strong atuna weakness. I'm so busy maniga nkiwa na business. This time tomorrow ntakuwa hapa. Nkicheki mademu akivuliwa kisa bapa. Kisa heni, kisa jaga ntamshanga siku nkimkuta na pesa tajiri wa maba. So mkituona mtapisha, mtasali kama misa. Wanaume ni koro meo, so mijim kakalisa. Ni kama mpishi mbishi, kupika mchicha mbichi. Ingawa kuno meme friji leno aligandishi. Rapper nae hit street bila biti za afrobeat. Mwembe ni konde boya, ntembeze kijiti. Ni business na nyasubi le kidume le kiume. Nguvu za kiume, sisi wajukuwa mtume.
Hi, hello, hello, hi. Na wasabai, nina kuenda kama kinya sikia. Wasongai, nite mansa msa soko ine masai. Nimechanganya dami ya mwanza, dami ya shai. Usiurushie mawe huu mwembe ni mwembe chai. Wanoni jua, wanajuwaga mimi ni shai. That's why, sikwizi ni mwendwa suti na tai. Nilisha jikopesha, ndiyo mana na jidai. Okay, bye, sipigagi picha nikiwa Dubai, low key. Napigaga picha nikiwa Mbagala OG. Usipige simu niko na lala. Niko mahala, niko mabara. Ninachanganya mabara, ninachanganya silabi. Sarufi na kwa makala, nite kala. Ukipenda nite Thomas Sankara. Nite Gaddafi, nite Nyerele, nite Mandela. Jamii iko begani na pepelusha bendera. Mashabiki, mashehe, maskofu mpaka masela. Na nikiamua kuchana, ninachana mpaka na Kerila. Sipendi kuchana, napenda kusema vyamana. Natetea haki za watoto na kina mama. Tone la mwisho na jasho langu litasimama. Kutenda haki mpaki fikapo siku wa kiyama. Hata roho yangu na mwili vijapo achana. Nitaishi siku zote kwa roho isio na nyama. Nipe heshima yangu kabla sijazizima. Nimekuwa daraja ama jangwani kisima. Na yafuta machozi ya wajane na yatima. Ninadhani kwa heshima nikifa nizikwe wima.
Naja mikono mitupu, bila kanga shanga na mikufu.
Mr. Christmas,
shukrani Mola mtukufu. Maneno bugu kama kitenge kama lufufu. Yeah, cheki natembea peku juu ya beat kama Jesus. Na kemea pepo like a bitch na mawizard. Na kula maini na magizard na maliza. Sio mimi, ni ninyi mapenzi ya nawaliza. Ndevu nyingi kama uchafu wa sumaku. Simuongeleshe dingi, ushafu tatumbaku. Sisomi habari zenu, sifagili udaku. Sichezi mchezo wenu, mi sifagili upatu. Watoto wakindisi jibu, no promo. Sikia shame, nature staki damn, no gono. No porno, no homo. Mistari michafu ni miagiza mama, yeah. Gladys more omo.
Haina kona, everything I say is truth, that's the way it is. Rap ndo inafanya mi na pay bills. Hustling daily, everyday ya wake up in the early. Na ya white talk ya striker ni mefeli, yeah. Stand to the ranks, natema ile sound do ya white skier. Siachi rap, I swear Jesus Christ na Maria. Mlipo feli na kazia. Babes na bambia, really know you hate us. Hata ngeimba kwaya mgekalia. Sidi on the round table, na hizo tukizipanga business. Wanangu let's go, so kivyo kujikusanya chimbo. Bado na chapa fimbo, kautingo bado na saka bingo. Mtoto wanjombe nipo, kama sipo kutukuremba mwiko.
Oya we, mi ya nae nipalisha my god. Beba tawa na Joshua kukodi. Aliye nichukia kisa record. Amekavwa na tonge fwana sema panya lodi. Sampangwa kutafuta watu, natafuta dao. Leo simba wa Yuda kamgata simba wa mo. Panchi kali tuake doku. Show. Kwenye nyumba milele na mpangwa kuchenga choo. Taka kugombia uraisi, mana mnapata tabu. Na mkinipa inchi ntawaonyesha sana love. Duniani kuna nchi nyingi ambazo zimenipa mashavu. Ila katika zote limechagua nchi kavu. Vale tunapiga mbizi kwenye mito ya masofa. Tuja chubuka matako. Na wauni tumesota, kiufupi sina dagu. Na mitani liyo toka, watu wanapiga buchu na mafuta ya wamposa.
What the
sina noma bizuliza ta kwa masela makabwela sishindana vinyamkela ha ha amani sana wanangu mloko jela haina kumbwela simameni mara masela. Woo! Yeah ni rap sense na so politics navyopanga hii mistari waweza sema bricks hawazi some wazelewi zangu tactics. Woo! Na characteristics upole wangu kama Mr. Free Gustavo. Na wasoma na wenjoy hawa hamnazo. Pumzika pema tutonana kamanda mawazo. Huku bongwa kuna jipe kila kitu tozo. Yeah, nigga busy is a ball player. RP, Obama, yeah my nigga nkwea. Game fresh ila lefariza wako fair. Watoto kiume bila noma natangazo mbea. It's funny bro, deep down kweli nauma. Na kuna wakumlauma na jira kuna. Na wengine ni washikaji hata kwa taja noma. Maswali kibao najiuliza ni aje huku. Sometimes I see them pack I wish niwe kivyangu vyangu. Kama dili chapa kazi bora peke yangu. Labda ndugu zangu, Mungu wangu, vitu vyangu na mitungi yangu. Mbiasiri namba moja kwenye rap. Mbiasiri pia ni noma kwenye trap. The hip hip, the hype we don't stop. Na tumalize sasa ngoma chap chap. Yeah, all the time. God is good, on a top of some killer time. Kwa kwenye mood, wape salam ni lunch time. Kwa buwana mood, biriani tam vitam tam. So makosud, kutesa kwa sound.
Ziki umepanga, umeniweka ndani ya chupa. Ela kuku wa mganga, mimo nyewe ndo ni meupa. Sili mnofu nitambulia mifupa. Weni nuwa funajenga safina na jike shupa. Ainaga ushikaji kwenye kazi ndo mchongo. Ainaga ushemeji zon kazi za man fongo. Minauza vest japo ninunue bike. Mademo wa insta nauza nguo nyeti zinunue likes. Ndo mana wengi mnapotea. Na ustani kama ushuzi ukiufosi unajinyea. Kanye Easti, Kanye Westi, Kanye Central kipigwa nta kwa system. Na dramatize shabiki data na viso kumwaza majumba shazi we kwenu majumba sita.
Yeah. All the friends and family here on a Christmas Eve. Let's make a toast for them ones that they still believe. All the losers will be winners, all the givers shall receive. Na hivyo ndivyo ambavyo never achieve. Okay, kila napofika kila mwaka bila shaka. So mimi naifanya mpaka leo nifike hapa. Najua nifika ni Mungu wala sina shaka. So lazima shukuru ni mara ingine unaisha mwaka. So inabidi celebrate bila hata kuhesitate. Kila tu wajua ni dua cause I'm trying to elevate. Kila siku tu wanatafuta rizo ya kuhate. Low key see what's key cause I'm trying to get paid. Where's the US on my brain? Where's the lyric what I'm saying? Nigga I'm all about my money but my fam not the same. Kitoka mtani utelewa wa mna plane. Pesa mbele nshona wengo na failure usilete use. Yeah usilete use kwenye genge la wanafunzi. Kati wa kufunzi tunakona kama mbuzi. Napenda slope in this life we on the road. Kuna kona paka mabonde na pita bado to blow. Yeah, shakuwa bro right now stuck you be show. Vita nayo tuna mziki nujaze tu kwenye soul. Yeah, na vivi bunda nijaze tu kwenye draw. Macho kwenye paper wala sina time I'm on the go.
Mini mti wenye mawe lazimu pigwe matunda. Na leo nimeamina lino bani la kuvunda. Nichukulia pumba maneno wahenga walitunga. Usone tumina pendwa na wachumba. na wake up in the morning. Na tafa dresses zipo wapi kumbe pembezoni. Acha watoto dogo waje kwangu mpaka magetoni. Wasije kupa kitu sawa wakakalia kooni. Milky nita Mr. Chris ya ukosei 25 sio 6 wana die squeeze. Nimepanda bay ukiwa na nguvu ya juice. Anguvu ya soda kushne ukweli upendu kiso. Na kuwaga na mtindo kudelay. Six kasoro na pita si chochoro. Na mkuta mchumba kalewa tunge ka mix na ugoro. Na yumba kana cheza shaku paka kaisi ndomboro. Kumbe alikuwa manzi angu bas tuka pasha kiboro. Wazee wa miti kasi paka Christmas tuna bas. Pate mwendo kasi na wana weki hash kwenye nyasi. Chanya na hasi maskini na utu wape na fast. Uwezo fly na bulletproof sizuiliki kwa risas. Misodoki na biznenga balala mtu benga. Kama una kamu kamo kama una kwenda kwenda. Kama ni clear clear ila kama ni chenga chenga. Wendelea kupanga ila sisi tunaya jenga.